metro sukadoba metro
See, you just met 4 days now. I've been overthinking, I see party way, no. New stress killer wiki. I know my mama worries. Hajuya fanye nini, but I hope she prays, yeah. Nitaji toa chini. I see my friends wanna prosper. Na mimi atarunzi jatoka. I'll find a way, sitachoka. If it's meant for me, nitangoja. I see my friends wanna prosper. Na mimi atarunzi jatoka. I'll find a way, sitachoka. If it's meant for me, I feel so tired. Lakini ni sawa. Lakini ni sawa. Sijui ya kesho. Lakini ni sawa. Lakini ni sawa. I feel so tired. Lakini ni sawa. Lakini ni sawa. Kesho, lakini ni sawa, lakini ni sawa, sawa. Ooh, sawa, I know I'll be okay. Sawa, ah, bila sunrise akuna sunset. There's beauty in both, so don't face. Don't worry about who or what next. And listen to what my God says. I have plans of prosperity. No more tears, no anxiety. Sahani meza na kiti. Utawin, don't stop believing. I have plans of prosperity. No more tears, no anxiety. Sahani meza na kiti. Utawin, don't stop believing.
I feel so tired.
Lakini ni sawa. Lakini ni sawa.
Sijui ya kesho.
Lakini ni sawa. Lakini ni sawa.
I feel so tired.
Lakini ni sawa,
lakini ni sawa,
sijui ya kesho.